to mwana wawe Yesu ni kushabi wantemela muhana Nenye jane shosi wantemela muhana Mazumareva ni kushaba chansi Onko mwolo rekano nyu homu fensi Onyi msai kuro nyu hahansi Na misho ganjo kia habitu
Vibes.